ingenza vuke ekseni senginenyongo asinaki sihamba ubusuku bonke sitele uthongo njengengane ephikiwe mdawo ongazazi nesibongo sihlanganisa namatshita kuphuma iplan siphambanisa izinto siyaginqwa futhi asinaki qhathanisa izidlo siyagwinya suthi kumnandi sihlanganisa induku kodwa wena usawuyishayi siphuza abathuza uke siqhuba abathuphuze muva lokudla uke sithudle kawuthuluka irum lama ngivule musa bakhumule umkhuba-ke awusuke siphuza size sibe mdaka ngathi ukudla kwengulube usuke ma ungafuni usibuke ma ungayithuli sibuyele amaduze inzule ma ingakhuvi ovumelele ebhadu uvulele nencwadu uyiminoro obolwayo umntwana ngichazwa nguwe Machine is senkwarini zakhiphe silazini show keep it for kazini la sikhetha vini sathito stanchini siyangakini sogcwale galini yo ngiyoze kusemini sengiselene green ngidabukelwe ejini sini kanti ngizogeza empompini no masifike eklabini ngizochile ekhawuchini manje isikhathi sini ngisanxaniwe asibuyele eroundini go indlela engidawe ngawo ngizizwe ngathi ngipsycho yazi sekenyakho kuthiwa bisihlanze emva kwe-microbus zashe ekamereni lale emqamelweni sengiyoshisa phakathi ngazuza umlile emgedeni ukusuka ukudensela isigubhu kusha neduzu uze ugubhukumpu ukhahlelwe iduku kusha nenduku then ubhudubhudu ubaleke ebusuku uphunywa ngesuku.